Ashe, mana u Rwanda, ubonye uguhoza, humura mama, izuba rirashe, mana u Rwanda, ubonye uguhoza.
Amajoro, yarajunditse agahinda ukarinda bucya na jambo ry'ihumure mu rukerera inyoni ziririmba umutima uhagaze amaherezo azaba ayahe wakwibarutse agusize uri ikibondo uzahozwa na nde bakumara agahinda
humura mama izuba rirashe mana u Rwanda ubonye uguhoza humura mama izuba rirashe
mana u Rwanda twarakomeje kugeza na n'ubu ibishuko bimwe by'ibihenda bana twarabirenze turebe ejo hazaza twageze kuri byinshi bimwe by'intangarugero turakomeje nagusubira